mye olo nojaganya kubanga waleka ntawa mukama ne mudakira ansangula amazika nangumya mufairo ne mkusangula atoba tekinyuma sikyekisanga ne watwalirawe ensingawo era njakenda maaso sijakowa kankole n'amaanyi lazima mbeerwa Sit down.